kuphila kakhulu izinja zisibuka kakhulu yafana nganami ubusiness lekati ngangena ngizophuma nenyukwelele hayo cha kono sala hayo ma kanti wena uzolahla ma shit ukabisa ngedona uzofika inkulu ngiyakutshela uzobona ebasini mina nothithi usiphebe no next is staring is my job my boy ngakuwena skip by I feel like I made me a man umshini weshintshayo Not really your average suburban.
Papa says we're a creature. Got the prep to the shingle.
Izinja zisibuka kabuhlungu yafana mnganami ubusiness black card ngangena ngizophuma nenyukwelele hayo njalo khona uzosala hayo ma kanti wena uzolahla ma shit ukabisa ngedona uzofika inkulu ngiyakutshela uzobona ebhasini mina nothithi usiphebe no next is staring is my job my boy ngakuwena skip by I feel like I made me a man umshini weshintshayo Not really your average civilian. I'm living on the edge. Yes, me one of many men. When you so to such a club, Munka can't see MCM. Wash away.